Toto menibana kwenye chocho, sama soti kwenye godoro, kiuno falipo payani ndombolo, ni kuchape na mkongo jo. Nidare nidare yani kotera, nilishe vitamu kabla sialala. Kizamisha ndani ndobala, ni moto kwa moto yani moto fire. Inama kichwe kuse chini, bendu kakajini, megusa maini. Inama kichwe kuse chini, bendu kakajini, megusa maini. Kane vuruga haka katoto, kamoto moto, lirani kadogo, kumbe ni moto. Zenu vituko, yani soko moko, akachezi kimoko, chumbani ni moto.
Ay, nika petit ka legit, na nifiga kako fit. Chore saba nita hit, sita sita why cheat. Tano tena to repeat, forever nita kutreat. Threesome ni mimi wewe na shit. Tumbili yangu neza test, test, test. Inafika gadi kwa chest, chest, chest. Na we ni mkali ya tau chest, chest. Ni mara moja vile unameze na ni mess, mess. Ni kupeleke kwa vera usaidike, atinde ukidunga dera zitingike. Pitie kwa kina nadi ukamulike. First born wetu atakuwa mrembo wa kike. Akiwa live
haka katoto, kamoto moto, lirani kadogo, kumbe ni moto. Wenzenu vituko, yani soko moko, akachezi kimoko, chumbani ni moto.
Wako zina say, tuende paka chay. Iwe ileto na vyo nipa nipoke. Tuende to the left, tuende to the right. Unavyo nyonga nyonga we nicheze. Mwaga maji tuwe tipsi kidogo, nikula mbea dupil kwa kisogo. Mambo ni risi ya ndoto, back up ya bampa my baby golo. Zime tushika walai, kana bambika na mziki. Na mziki meshike, meshika walai. Oh Lord, oh your hips don't lie. Unanipandisha joto katoto liumbo kaumika walai. Basi inama kichwe guse chini, bendu kakajini, megusa maini. Oh yeah. Inama kichwe guse chini, bendu kakajini, imegusa maini.
Kani vuruga haka katoto, kamoto moto, lirani kadogo, kumbe ni moto. Zenu vituko, yani soko moko, akachezi kimoko, chumbani ni moto. Yoto.
Genie X 666.